Ungangabazi kuyinto emnandi kabi ukushayelwa ihlombe ngokwenza kahle. Sonke siyakuthanda lokho ngoba ukushayelwa ihlombe okuncane nje kuwumvuzo omuhle. Inkinga manje kodwa ngokuthi akusikho konke okwenze kahle onikwa umvuzo kukho. Angikubingelele phine ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibalo bithi wakangema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Mlaleli, usakwenza into enhle ngoba umsebenzi bese kuthi esikhundleni sokubongwa nokunconywa. Kodwa bavese abantu bathi bukuwe njengezibawu bamelane nawe. Wona ungafunga ukuthi ungumgulude wesigebengu uqobo. Into ehlala yenzeka le. Noma ngabe baqhutshwa ubona kumbe bayicekele nje izinto zingahambanga kahle osukini labo. Noma ba abantu vese abanamathike. Imisebenzi eminingi emihle ayuthola imvuzo eyifanele imvamisa ivese imeme ukugxekwa nokucasukela. Yebo nebala, akukho lutho olusha kuloko. Ilokho kanye okwenzeka kuJesu, umsindisi eyifweni, umshumayeli, owayethanda abantu ngisho abaphansi nababandlululiwe, owayeqebekula ukuzenzisa kubaholi bezenkolo. Kodwa khona kunjalo, kwagcina ngokuthi bambethele esiphambanweni. Manje ubhekana kanjani-ke naleyo mpamba kwicina? Wenza kanjani ukuthi ngosiko olulandelayo uvuke ugcwele ukumoyizela ebusweni? Uqhubeka uyotshala uthando uyokwenza umsebenzi ngeexcellence. Kwabasekolose 3 verse 24. Nazo ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa enkosini, khonzani inkosi uKristu. Yebo sihlobo sami, kwezinye insuku umsebenzi wakho awuyukuthola umvuzo. Kwezinye insuku iy'nhloso zakho ezinhle ziyogxekwa. Kwezinye insuku i-excellence yakho iyokulethela amalanga bomlilo esikhundleni sokunconywa. Kodwa kuso sonke isikhathi iso lenkosi lithe njo kuwena. Bese kuthi esikhathini esihle uzowuthola umvuzo wakho kuyo, umvuzo omkhulu kunakho konke lelizwe umhlaba obungakunika wona. Ngakho qhubeka wenza izinto ngokucokemeyo nge-excellence, qhubeka ngobuhle bakho. Nazi ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa enkosini, khonzani inkosi uKristu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ongakwazi ukuthi usithinte kuyo ithi 067 706 0077. Sothokoza ukuthi sixhumane nawe. Kungenjalo wemukeleke lithi ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Kuningi yokuthola kuyo. Inkosi mayikubusise, sihlangane futhi.